Mac Music.
Melek pushe manje kushubile,
manje kushubile.
Kasi stale manje figile,
manje figile.
Melek pushe manje kushubile,
manje kushubile.
Kasi stale manje figile,
manje figile.
Asfuni male, asfuni male. Au asadale, au asadale. Asfuni male, asfuni male. Au asadale, au asadale. Kasi stale na ifuni male. Kuya mflemi katenga kalu kurepa. Skill is prezu luke manje senja trepa. Ku MC na misani senja tepa. Kasi stali peta ma rapa vutayo. Mele kushe manje senzi nte kondayo. Aba ningi basbugela panzi. Aba sazi kota basata ama chance. Kasi stali sifigile asadali. Mele kushe manje ngo basfuni mali. Never give up, sana sibe wake up. Sonke sfunu Mandela kasi stali yangena. Mele kushe manje kushubile,
manje kushubile.
Kasi stali manje figile,
manje figile.
Mele kushe manje kushubile,
manje kushubile.
Kasi stali manje figile,
manje figile.
Asfuni male, asfuni male. Au asadale, au asadale. Asfuni male, asfuni male. Au asadale, au asadale.
Wena kumele ufake izakala. Abe qhimzile bethi ola kubhala umadiba. Mina ngiphanda imali ma. Cela basuke odakala. Sizonke sifuna imali. Asisitaziyonathe. Thina siyabhanda until I die. Mele ngikhokhe umoya ngifake izaka. Khona ngizodrive i-transit. I'm here for imali. Phele mina ngikhiphe izaka ekhaya. Khona ngizobhaya iphilo. Bathi ngiyashisa ma. Hayi angisenzi mtazi. Talk talk yena ungenza. Mebe unginikana ne-focus. Ngeke ngiluze i-focus. Sipart time sokuqubha umla.
Funa leza la ngifuna mambizi. Kati style sozofika soshu. SBS sozofika sozodum. Lesa nebisi ngisho ngokiki. Vele ngiyashisi hisi ngekip. Faka leza la ngifuni nekip.
Nomo ngangzondama. Nomo ngangzondama. No problem pandima. No problem pandima.
Sure. Itzi Dalang bachena sofiga, dalang bachena sofiga. Lapho ngiyabona igiyela shintsha. Sphethu yangifame izinto zakhipha. Ngiphusha phela ntwana nsila die. Le hit iyavutha soqoba umlando. Kwenzakalani angina stress me. Jabula intwana nje uyangifame. Sikhandizaka bese sikhombitheni. Imali lakuthini into engathini. Fuck zaka, fuck zaka. Yeke impatha thanda ukuba uza. Fuck zaka, fuck zaka. NKA nisazogcwala ngami.
Mac Music.